Welcome to the Cordial Podcast, where we delve deep into the realms of thought-provoking discussions, insightful interviews, and captivating stories that entertain and engage. Each episode will be a journey, an exploration of ideas, experiences, and perspectives that will challenge your thinking and spark new insights. Together, we'll uncover the stories behind the headlines and dissect emerging trends. Whether you're a seasoned enthusiast or a curious newcomer, whether you're tuning in during your morning commute, hitting the gym, or winding down after a long day, buckle up and get ready for an engaging ride. The Cordial Podcast is here to accompany you on your quest for knowledge and discovery. So sit back, relax, and let's embark on this adventure together. I'll be your host, Mungai Kahomoi, and I'm thrilled to embark on this journey with you. Don't forget to hit the subscribe button so you never miss an episode, and join us on our social media handles at The Cordial Podcast, at XMunga, to share your thoughts, suggestions, and connect with our growing community. Without further ado, let's jump into today's episode.
Okay.
Anyway. Mm-hmm. Welcome again to another episode of the Cordial Podcast. And today, to episode 18, and I decided, unajua hii mambo ya kutafuta guests inakuanga ngumu. Lakini nikakumbuka kuna boys fulani yako hapa juu. high school friend of mine. We studied together in high school, of course separated after 2016, but I think you can say we have catched up kidogo hapa na pale, yeah. Hata kama ni once in a year, but it is I'm really glad to do this with him and he's here. Salimia watu.
Yes.
Is this kike ni kama niko peke yangu hapa na jongelesha?
Yes, sawa. Yeah, okay.
What's your name?
My name is Kelvin Omai. Wow. Oh, jina msanii ni Omai.
Uko na jina mpaka jina msanii? Hapana.
Lazima.
So what exactly do you do?
Okay. Professionally, nileta ambia masomo.
Eti masomo? Kwani?
Sasa hizi niko usanii ingine ya kuchora sasa.
Kwani uliacha masomo?
Okay, nilimaliza masomo.
Unajua kusema uliacha.
Niliacha.
Unachangia watu wenye unasemanga afadhali uache shule utafute hasu.
Makosa ni yangu. Nilimaliza masomo. Yeah. But kidogo ningeacha tu shule kama ningekuwa shingo pande. Ningeacha. Lakini sasa Mungu ni nani? Akasema mtoto wangu maliza shule. Yes.
So even though you had those thoughts of leaving school.
Ay, si lazima bana.
Ati lazima. What do you mean?
Sasa unatafuta pesa, alafu pesa unapata shule. Unaenda unafanya nini masomo?
Masomo inasaidia nini kama umeshaanza kuokota pesa?
Utafanya nini?
Hapana, no. I think once you've started something, you should complete it however much you think ati hiyo kitu inakaa ni kama you're already gaining monetary value with something else. I think it's just good.
Ah, just sasa tunaenda shule. Tupate degree, tutafute kazi, tupate pesa. Niko shule napata pesa, naendelea sasa hii nyingine si ni co-curricular.
Imekuwa co-curricular tena. Haya basi. Anyway, guys, we were together in Moho High School. Sasa hii Moho.
Okay, simba, si shule mbaya.
Ati si shule mbaya? Kwa unajua ulienjoy shule. Ulikuwa basketball, ulikuwa wapi kwingine?
Nilikuwa tu baki.
Hapana, kuna kitu kingine ulikuwa. Wewe ulikuwa unaenda funky za masimposia.
Oh, okay, ya physics.
Ya physics, bro.
Na mau.
Wewe ni genius. Ah, angalia, alafu sasa unakataa.
Lakini hiyo mouse nilikuwa napata 0301.
Sisi wengine tulikuwa tunapata nini? Usituambie bana, ulikuwa genius. Ulikuwa genius shule. Wewe?
Nilijaribu.
No, but you are busy at school. That I can say. You're busy. Hakukuwa na time ati unasema unakuwa kama sisi na bangaiza kama
like,
backbenchers.
Sulikuwa nini? Mafanki pi?
Funky guy!
Huku funky ya nini?
The first function nilienda. Mi nilikuwa naenda through the CU. But ya kwanza nilienda nikiwa form 4. Na ilikuwa ya English.
ya English
ndio hiyo sasa
moja tu
na kale kamode ule alikuwa anaitwa nani
si
ule lawyer
alikuwa lawyer
alikuwa lawyer sasa alikuwa afanya law
alikuwa by the
alikuwa afanya law
mimi nasikumbuki jina yake alikuwa nani bo mimi
alikuwa
nani bo alikuwa nani bamba but anyway at least aliniweka kwa list ya kwenda symposium ya English
at least leno asichana
ati what a guy sikia huyu wewe unakuwa na ujinga. But anyway, I think it was a fun moment, and I don't think both of us would have thought ati there would come a time in the future where we would meet.
True.
And it's the like we are building each other to do content in different ways. But true. I think I'm glad that like we are we live in the same area code, so I don't mashida as much to like meet.
True.
And maybe talk and do things as we are doing right now.
Yeah.
So you've said you do art.
Yes.
So what kind of art is this? What do you draw? Because now I'll have to tell people they can't see what you're doing because I'm in your workplace. So so what do you draw? Explain to us your journey. Like
what I do personally is called hyperrealism art.
Yeah.
That is always differentiate between a drawing and a photo.
Mm-hmm.
So they're kind of the same. Unaona two difference juu. Mi nafanyanga charcoal work and painting. So sifanyangi colored. That's the difference.
Mm-hmm.
Yes.
Unafanyanga charcoal work?
Yes.
Sala le kwani? Mi nikuwa fikira ni pencil. Mi naonanga nikawa unachoranga na pencil. Ama the pencil itself is charcoal.
Okay, iko graphite.
Yeah.
Hiyo
ni ile HB yenye tulikuwa tunafanya ya primary, tunaambia ulete SG ni 2B. Ama ile SG
tunakita. Kwa nini ulikuwa group of schools?
Wewe, kwa nini uko unaambia KCP tufanye na hiyo pencil nono ati hiyo ndio itashika ati ukiandika hapo kwa A ati ndio itaonekana vizuri ati usitumie the sharp pencil.
Tuliambiwa HB lakini usishike na nguvu. Shika tu hivi.
Eh, sisi tuliambiwa tununue zile pencils za 50 bob. Hiyo 2B sijui.
Aha.
Anyway, but so sio hiyo unatumia.
Okay, bado natumia hiyo lakini si nimekwambia iko graphite pencil.
Yeah.
Na sasa iko charcoal pencil.
Aha.
Mimi graphite nilitoka kitambo juu. Ina ubaya sasa graphite inakuwa na shine, the shining effect.
And you don't want that?
Hapana, sitaki shining effect. Juu sasa nikipiga picha,
yeah,
shining effect ina
inaonekana
kwa nini, kuna reflect kwa camera ama kwa image. Haikui sura nzuri. Lakini sasa
graphite
kwa picha.
So at this point unaweza sema you left that side because of picha.
Yes.
Quality ya picha yenye unataka, hiyo nini pencil highlight.
Na pia sasa ukiwa lively, si lively, ukiwa live kwa hiyo drawing yenyewe, iko shiny effect. Ikae sura nzuri, inakaa sijui aje vibaya tu.
Okay.
So nikasema what and after other techniques ama other art tools vile naweza toka kwa hii shiny effect niende sasa ikupiwa my art inazoonekana.
Kabisa.
Sasa nikaenda sasa kwa charcoal. Chakuli maka.
Ngoja kwanza kabla hata ufike kwa hizi sijui graphite na sijui charcoal. Where exactly did you start? Were you as a kid did you get to find out that you can draw things better than others? Ama ulijulia za nilikuwa chora vitu za biology ukaona naweza chora this heart better than others, or where did you actually realize that you're better than your peers in drawing?
Okay, ilikuwa tu nikiwa young, my mother used to had a what we call a printing what office. Alikuwa anafanya printing.
Yeah.
Uko tu tao.
Yeah.
So nikiwa mdogo nilikuwa na visit, then I used to do some drawings ya magari na cartoons, and I used to sell to her colleagues.
Yeah.
So from hapo ndo nikajua, kumbe I can do something. Napenda pencil. This design. So from hapo ndo nikaanza kusoma wacha nifanye kuchorachora kidogo kidogo. Then high school, sikuchora sijui sana.
ilikuwa too lucky.
So after high school, hiyo period unajua tu haujui ni utataka kufanya na maisha yako.
Yeah.
Nasema ilikuwa 6 months ama ilikuwa
nini after tumetoka high school?
Ilikuwa 8 months.
Wait, ulika hivyo?
Eh.
Before you joined the campus?
Okay, kulikuwa na vitu mingi
before. Goja, goja.
Unaweza matangle tu.
Ulienda wapi?
Matangle tufanya maneno bana.
Wewe sasa wewe, unaweza sema matangle kufanyia kitu mbaya kweli. Sasa wewe ukisema na sisi. Mimi nilikuwa ngojea lakini we.
Hata mimi nilikuwa ngojea max zingine hapo.
Hata ulikuwa ngojea max normal, si ndio?
Max zingine kanigonga.
Ziko zina make sense.
Anyway, it is what it is. Mungu ako na sisi. Sasa hiyo ka period ndo nikafanya sasa experimentals. Kaanza kuchora chora kidogo kidogo. Kaanza kuchora watu nalipo 500. Nikaanza kupata na yeta kapesa na niko nje ya shule.
Yeah.
Ingia bado shule. Nikapata sasa after kuingia high school, at kuingia high school then. Kuingia uni, campus. Kuingia campus kidogo kidogo nikapata na besto wangu. Kaniambia, sinaweza kutafutia customer na ndunga kidogo. Kijana alini explore.
Ole.
Yaani drawings yote ni 500 na ndunga 200.
Okay, but
Miambili, napata 300.
See, yeah, it makes sense.
Aya, pana.
It makes sense because he's giving you the market, because you need the market.
Sara, fana lenge kula 150 ama 100.
Wewe mbona huku discuss hizi vitu na mbona unakuja kucomplain sahi?
Niliona huyu jamaa alinitumia. He made a lot of money.
No, he didn't. But you also did.
Sasa.
Okay, did you account, ulikuwa na account for the materials used? Did you actually sit down and do the math of materials and then ukangalia profit?
Okay, fanya hizo vitu. Materials, pencil moja.
Usituambie bei. Usituambie bei. Tutakuja kuna mtu atafanya analysis. Akuja kuambia hapana hiyo kuchora yako. Sinajua pencil ni 20 bob.
Sasa, kama drawing moja, pencil obviously ziisha.
Yeah.
Watumia kama drawings kama 15 tu ishe. So hapo profit unapata 200 million percent.
200.
Isn't it cool? Haiishi.
Aya, so that means you are getting good money because if you can't, if you didn't complain at that time, it was just fair for you.
Ilikuwa fair.
Sasa ndio unaona ni kama you should have. But it's still part of the journey to actually know your worth.
Nitamsuu.
Utamsuu aje.
Nitumia mbaya sana.
Na mliachana aje basi.
Nito makasi.
Cut off. Did you actually tell him ni hivyo tumemalizana ama you started getting clients without him?
Yes, without him. Kidogo kidogo nika cut off.
Siku
muongelesha sasa hapo. Ajishughulikia, explore mtu mwingine. Afanya akue Dora the Explorer.
Afanye mtu mwingine.
Mtu mwingine.
So now you started now doing it yourself.
Yes.
Na uliongeza bei ama ulibaki hapo tu kwa 500?
Niliongeza bei kidogo. Unafanya hivi unaongeza bei. Na nao bairo pencil ya pesa mingi unaongeza bei.
Ah. So hiyo nikusema, the more you upgrade on the materials that you use, the more you charge.
Yes.
Na umetuambia hapo umetoka kusema ati pencil moja you can do like 50 drawings. Unatumianga pencil moja kuchora hizo vitu zote?
Hapana.
So there are different types of pencils that you use as the picture progresses.
Yes, different grades.
So la
kama 2B, 6B, 4B, 8B, 10B, 14B.
Na sasa unajuangaje difference yati where to use this ama where did you get now the skills? Where did you learn them from to know that hapa nitatumia 2B, hapa nitatumia 6B?
Sasa hapo very interesting. Nikakuwa sponsored in the school of YouTube.
Oh. YouTube. Nikakuwa ndio kusema hapa. Ukasoma online eh?
Online school of YouTube ni nzuri sana.
Yeah.
Kutoka hapo. Unatapanisha hivi. Unaona tu kama Hindi. You use this pencil. Natumia hiyo pencil.
Kwa Hindi wako mbaga kwa drone.
Ai, kwanza ni wakali sana.
Salale. Hawa si watu wako kwa kila market.
Kila mahali.
Ehe.
Sasa kidogo kidogo si hivi na unaiva. Natumia statics zao.
Yeah.
Najiivisha sasa kwa your skills.
Sasa hizo uli waste material mingi?
Wapi? Mimi siku waste material mingi.
How waste material?
Hapana.
Si unajaribu juu sasa ni YouTube ama were you that good to a point where they were just pushing you forward on the skill set?
Yes.
Aha.
Sasa. Okay, niliingia Instagram 2018. Siku anajua hata Instagram ni nini. Wewe ilikuwa
2018?
Imagine.
Awe wacha jaba.
Siku anajua Instagram ni nini?
Aje.
Walai, hata TikTok siku anajua.
Hapana, wewe TikTok ilikuja baadaye, but Instagram.
Instagram nilijua 2018 nikiingia nini?
Campus.
Campus.
Salale.
Nakwambia nilikuwa mshamba shamba wa juju. Eh? Na kwa shamba huko nyuma.
Sasa ukaingia IG.
Ukaingia IG. Nikaanza kupost. Nikasema mimi ni mkali. Naambia na wase, wewe kijana umeweza. Sasa nikasema mimi ni ule msee. Kwa mtu amenitoka. Kuangalia Instagram. Watu wamefika.
Watu ni wengi hata
mshindo. Watu ni wengi. Huko ni wapi nimeingia? I want to be like this guy. Mimi ni nani? Nikaanza kuimprove. At least niko somewhere.
Yeah.
Yes.
So unaweza sema at least hii ilikupatia ka pressure kadogo kenye kusongesha juu sasa, what exactly will you have done when unajua kuna watu wengine labda they give up from that point. Juu anashindwa sasa kumbe tuko wengi hivi ama huyu anafanya better kuniliko.
True.
Did you get those thoughts of like wajua wazungu ni wazungu ama ni watu wa Gen Z wanaita imposter syndrome? Did you get those thoughts of giving up ama they didn't phase you, uliendelea tu mbele?
Okay, still nilikuwa na place pa ku give up lakini najua obviously hawa watu wa majuu wale wame make it wako na hundreds of followers, hundreds of thousands of followers.
Ngoja, so ni followers walikukula kichwa?
Walinikula kichwa. We! Bro, jamaa kuna 100,000 followers na shangaa alianza hii kitu lini? Mimi ni nani? Na follow kama thou. Wananifollow mbao.
Mbao. Hiyo mathematics that makes sense bana. Unafikiria watu wata follow back na akuda?
Wata follow back. Nasema, nili struggle. Na follow in. Oh lord. We?
Na sahi uko na followers wangapi sahi?
Almost. Like 45 hapo. Na inlegea 45.
K. Unajua kwa 45 sasa?
Nige kuwa hapa. 100.
Ati unge kuwa hapa.
Unge kuwa hapa.
Unge kuwa hapa.
Nige kuwa KCC.
But you're somewhere with the 4,500.
Yeah, let's go.
Like, umenipita, sasa umenipita na ngapi? Those are like 800 followers. But anyway, at least where you do art. No, you do art. Mimi yangu. Yangu hakuna.
Yangu hakuna juu, unakalia tu chini hapa.
Sasa nini? Ati nini?
Unakalia chini talanta bana.
Talanta gani?
Si ya kuongea hii mdomo yako ulipewa tangu high school.
Tekifanya aje, si unipatie iPhone yako alafu ndakurudishia.
Usitangaze sana. Unajua kunikojuza.
Pana, si ni iPhone 6 tu, kwani shida ni
gani? Very nice, very nice.
But anyway, that is a really really good way of looking at things because hata mimi nikikuangalia like on your content on how you're progressing in life, unajua zingine mtu anaonanga status unajua ala. Kwani wamae aliingia vitu za kuchora. Then I see you now posting pictures with artists. And then of course the first daughter, acha nimuita first daughter of our president. And I was like, we jana asha make it. We hata tukijaribu kumtext sahi. Mama text zinajibiwa after 2 weeks bana. Sasa nikashinda we jana amekuwa famous sasa juu. Mpaka unachorea, you know, like all these artists are proud that you actually made photos for them. You go there, you give them their photos. Hata ndo sasa nilikuwa nataka kuuliza hawa watu Jesus unawachore ni wao wanakuambianga wachore ama ni wewe unasemanga uwachore?
Inakuwa both ways.
Yeah,
wengine wana request.
Yeah,
wengine sasa na surprise. Wengine managers wao wanasema there is this the event to surprise.
Yeah,
hivyo tu.
Oh, so the managers contact you?
Yes.
But sasa yoni connection ina gani kijana?
Imagine ukiona kazi fiti.
Ehe.
Wanakutafuta.
Ah! Ushafika kwa kutafuta?
Wanakutafuta.
Salale.
Mimi ni asali. Yaani lazima. Masha tamu.
Tukiwa high school wadau, jamaa wako anaongea hivi. Hii ni pesa imefikisha mtu hapo. But anyway.
Kiburi.
Kiburi. Mbagusha John kiburi. Anyway. It is a pleasure. At least you know your worth. At least you know your worth. So what would you say motivates your art or to create your art? What actually makes you wake up in the morning and say, this is another new day, I am creating this kind of image, I need to do this? What is that motivating factor that pushes you forward?
age limit. Okay, hapana si
age limit. Age limit zimekujia wapi? Karibu tuambie mpaka vitu za history za lack of capital hapa.
Yani vile tu life inasonga mbio sana. Kama juzi tulikuwa 2018 sasa tuko 2024.
Manze?
Tunazeeka mbaya sana. Na sasa kitu nataka okay mambo ya masomo nilisema takuwa self employed na hii artwork wacha nione vile itanipeleka.
Yeah.
So lazima niji push na obvious ni usani okay watu wanasemanga ya okay ya pace juu nini na struggle lakini atako make something different in the society something different in the industry. So kitu nafanyaka ni push to my limits ni vile nataka to yani to be the greatest artist ama to be the great artist in Kenya na worldwide.
Yeah.
To have something different kwa pencil industry.
Yeah.
Tu kama kwa pencil industry si watu wengi sana. Hata nikienda kwa art galleries wanasema pencil work ni basic, wanataka painting.
Painting kabisa.
Yes, painting. So juu wanasemanga wanataka painting, mbona wanasema painting si pencil?
Yeah.
Wanasema ni basic. Nataka nionyeshe pencil
is not that basic.
It's not that basic. Iko na kazi. Na nataka kuwa that great artist. Wanasema bethe with pencil wate yake. Nafaa kuwa hapo kwa art gallery yetu.
So is this you saying that art galleries do not take in pencil work?
Wengine.
So sasa hiyo unaweza sema ni connections ama ni the...
Okay, so juu najua iko venye tu
ama wanaonanga okay what kind mm-hmm. in your experience mm-hmm. what kind of art did you take to them? Is it drawings of people's portraits mm-hmm. ama ni is landscapes and all that?
Okay, my own what do we call it, my own inventions ama my own originals.
Yeah.
Yes, so naambia in original yangu unaonaje kike kwa art gallery wanasema pencil work is such basic juu kama ku sketch lazima utumie pencil.
Yeah. Hata
ukipaint lazima usketch ndio sasa uanze ku paint. So yeah. Wanasema that is basic. Basic thing.
So hata mtu akichora afadhali uende tu uchukue paint uchore madhogodhani tu anaweza sema hiyo iko fit.
Na kimog. Kimob au kimob. Na fanya tu hiyo tu.
Hiyo ni art.
Hiyo ni art.
Unasema hiyo ni wa ma.
2 million iko hapo.
Inaekelewa.
Inaekelewa.
Sala le. So it is not actually easy to handle the art world when you're doing pencil.
Yeah. It's not that see, ni ngumu lakini still bado wana make it out there.
Yeah.
Juu okay, Kenyan wise si wengi lakini mimi siangalia watu wa Kenya, naangalia watu wa
majuu. Watu wa majuu.
Yes, okay. Mali wako.
Si competition yako ya kwanza ni wa Kenya.
But mimi siangalia wa Kenya.
Okay, but I'm sure you have people you compete with like mentally.
Mimi hakuna mtu nafanya competition na Kenya.
Unasema hawa si level yako.
Si mambo si level. Mimi hapana.
Ni nani basi?
Wengine wako good lakini mm-hmm. they're not my best.
Yeah.
So mimi wale nataka kama hao.
Is it ni mentors ama?
Mimi si kumentoria na mtu.
No, like ukiangalia watu wa majuu.
Oh, watu wa majuu.
Yeah.
Mm-hmm. Kama they mentor me somehow.
Yeah.
Na pia their lifestyle. Ukiona hapa ni mahali wametoa na artwork.
Yeah.
Ai, those people wanaendesha vizuri. Manyumba nzuri.
Sasa unajua that is the problem I think with the economy differences between now Kenya mm-hmm. na majuu. Juu sasa mm-hmm. majuu any art is appreciated in a big way.
Mm.
Like there's sidhani there are people who would actually be there and say sasa kama hivyo venye unaambiwa mm-hmm. na art mm-hmm. places or museums in mm-hmm. Kenya ati
mm-hmm.
pencil work ati ni basic.
Yeah.
There hata unaweza pata a whole museum just dedicated to pencil work.
Yeah.
You get. So mm-hmm. I actually understand you because it looks much easier to be a startup when you're abroad than being in Kenya. Okay. Juu Kenya lazima upigane kwanza na marafiki kama utakubali
content yako. Atakunapita ngapi?
Bana.
Pencil. Bob ai hapana
hata hawa 500 sasa hii najua unaangalia ngo unasema hawa walipata bahati
wala kukia
but anyway I get you from that point that cool. actually makes sense but cool. Sasa tuseme mm-hmm. what do you think will take you now to the next level of you probably meeting mm-hmm. these guys that you look up to?
Okay, working hard to sasa to working to their level.
Yeah.
Practice na pia materials zile wanatumia they are extremely good qualities.
Yeah.
So kupata qualities kama hiyo is not that cheap.
Are the materials available in Kenya or you have to import?
Lazima import.
Lale.
Yeah.
Hey.
So kigongwa 10 Gs, 200 Gs.
Material moja.
Si material moja. Sasa end product.
End oh.
Usitie na shaka.
Usi complain. Ujui what was behind the production, eh?
Yeah.
Eh, sasa unajua watu wanafikirianga tu. Unajua Kenya, I think we have gotten used to hii habit ya kuitisha discount kwa kila kitu that we actually don't appreciate art as much, but yeah. I think that's another whole conversation that needs to be had even by people who are big in the industry.
True.
So the next question. Hey, iswali sijui sasa utatuambiaje. How do you mesikia umesema uko na kiburi. So unashindwa, hey, sasa iswali nikikuuliza. Haya basi. How would you humble sawa. Oh, sawa. Haya basi, hatutasema kitu. How would you define success for you as an artist right now? Your success rate, how would you define it?
Okay, success to me is not man wise.
Yeah.
Is when you inspire people. Jo napatana kwa DM watu wanasema, "Hey, wa my bana. Vile unachora unaninspire." Nilikuwa me give up with that. Lakini vile naona vile unachora, the way una meet big people,
yeah,
it inspire me to start again with my artwork. Ama my art journey. That's success. Yeah. Ukiona una inspire people to do any extra work, they wanna work hard kabisa jo. Wao wanaona your art journey vile iko wanasema, yeah, truly nataka kuwa kama ule jamaa. That is success to me. Na pia sijafika hapo
bado. Hujafika?
Sijafika.
Aya, umetaja mambo ya pesa, mm-hmm, ya like when material, uki upgrade na material,
mm-hmm,
the more you charge, mm-hmm, your artwork.
True.
So right now, mm-hmm, what is your initangwa nini ni rate card.
Rates,
What's your rate card? Like, ni nini yo? Unaangalianga na size ya picha, when you're doing that pricing of an image.
Mm-hmm.
Unaangalianga picha ama unaangalianga ni material gani mtu ameitisha, labda kama he's good at knowing what kind of art he wants to be made for.
Mm-hmm.
So what actually makes up that pricing?
Okay. For me, natumia tu the quality of materials ile niko nayo.
Yeah.
So quality assured.
Yeah.
So pencil bado assured quality.
Yeah. Yeah.
So kitu naangalianga ni zile quality nimetumia, zile vitu nimetumia, mm-hmm, plus the hours nimetumia.
Aha. So you calculate the hours.
Yes. Uh-huh. The drawing yenyewe nimeangalia vile unakaa 12,000, 15,000 hapo.
Ngoja. Unaangalianga mtu? Kwani imekuwa ni biashara za huku tena
huku?
Kwani una price tag hapo mbele?
Price tag niko na iko hapo fit.
Na mbona basi unachange?
Nilala hapo.
Sasa mbona unachange ukiona mtu?
Kama unatumia picha na kasi juu aje.
Eh.
Iko na kazi mingi,
uh-huh,
blurry sijui nini, unachapa bei.
Oh, zaidi itakukula
kichwa.
So na sasa tuseme ushaipatana na kesi ya like sasa picha ni blurry,
mm-hmm,
alafu you've tried your best,
mm-hmm,
you've given them your rate,
mm-hmm,
umechora, and then you take it to them and they're like, no, this is not the quality that I wanted. Ushaipatana na cases kama hizo?
Okay, case nishaipata similar to that. Yeah. Nimechora mtu fulani,
mm-hmm,
alinipatia drawing ni picha yake, akanitumia fita akanichora hii,
mm,
ikachora exactly like that. Akasema, yeah, honge tu ka pimple kako hapo.
What?
Wake us ikuwe smooth at least.
Okay, hii ni lazima nitauliza. Ni msichana ama ni mwanaume?
Ni msichana.
Oh. Nilijua. Nilijua, eh?
Alisema, hiyo ka pimple umekaeka hapo. Siku nimeeka makeup hiyo siku. Oh Lord, no sha spray. Permanent spray. Unashangaa.
Kuna mpaka permanent spray.
Yeah, it'll last 100 years bana.
Wallahi?
Yeah.
So the image won't fade at it all.
At all.
Aha.
So unashangaa sasa pimple unatoa aje hapo? Nilingangana. We?
Ulienda kutoa tena?
Si nili
ama, yeah, nianza kazi tena huko.
Sigo. Hey, anipe pesa nianze.
So muliagree nini uende ujaribu
kuitoa? Yeye anajaribu tu kuitoa. Aniongezee tu pesa kidogo.
Oh, ulimwambia.
Ning'ang'ane. Mhm. Kimwanaume ning'ang'ane tu.
Uliweza kuitoa?
Nilimeza tu. Vile where? Ling'ang'ane lakini.
But at least she compensated you for that.
Yeah, alisema iko sawa. Nilizaza kimimi kakuwa sawa.
Okay, at least aliku compensate juu ingekuwa ni mtu tu ana complain na anataka you just do it to the same price.
True.
Then I think that hii ingeleta shida bana we.
Thank you Adios Machachos.
Ulipe tu pesa.
Ni hivyo tu pesa.
Mwatane na hiyo mambo ya pimple lete picha nyingine. Basi mmekapitia. So what you're actually saying is like do you have enough experiences for you to know sasa your worth, for you to know that you have principles you cannot bulge on, like do you have principles that you work with when now you're dealing with customers that you know you can't bulge on if you have any, as it were?
Okay my rate cards niko na certain rates.
Mm-hmm.
Ubagine tu kidogo tu kiu Kenya hapo tu kidogo ama kiu Kikuyu hapo tu kidogo.
Wacha wewe
ukitoka tu hapo
Atuwezi.
So ma thank you. Tafuta tu mtu mwingine anaweza fanya na hiyo price.
Uh-huh.
Yes. Juu unajua ila wakuta bring hapo ni worth that money. Alafu yeye anasema hiyo pesa ni mingi. Na obvious art is not a necessity. It is luxury. So kama unataka kitu luxury,
usiki nishapata hata nini the name of the episode. Atiwezema art is not a what?
It's not a necessity.
It's luxury.
It's luxury.
Uh-huh.
Kama unataka kitu luxury, eka pesa. Tumia vizuri pesa yako. Ikuzoe. Sasa wewe, unataka kubagina kitu luxury.
Hey. Watu wache jokes. Anyway, that's a good way actually to define your success. So, umesema you developed your art skills through YouTube.
Yes.
Do you still do it? Ama ulishafika place ukaona, I am good enough. The rest is just on materials.
Well, by then, mekawia bila kuwatch YouTube. My people, pole sana. Nimapoteza. Lakini, naangalia tu nini. Instagram, ndonakuwa sana Instagram. Kuangalia watu wangu.
Mm-hmm.
Na ku keeping up with the Kardashians.
Sinembe unakuanga mtu wa reality bana.
Naangalia tu watu wangu wa art.
Uh-huh.
Yes. Naangalia tu. Bula unafanya. At least na following.
Sometimes, but right now you're so sure of yourself that you just do your thing and when you mesema quality is assured, you don't bulge on that.
Yes.
That's nice. Okay, on to our next question. I think you had an uliza junaenda kuliza what influences the price of your work. Of course ni quality assured at first and then materials unakwanga you've already picked the best that you need to do the work for. Swali ya mwisho basi. How do you manage the work life balance? Do you do other things apart from spending your time at your workspace? Ama we ni mtu introvert unakanga tu ndani umechora, the only time unatoka nje ni kupeleka artwork.
Okay, nakuwa introvert, lakini nakuwa extrovert. Ni extrovert.
Extrovert ni kupiga nduru nje kama mimi.
Ni ambivert. Ambivert.
Ambivert ni between.
Mimi nakuanga hapo.
Oh,
93% introvert, wengine sasa hiyo 7% hapo.
Hiyo ni introvert already. Sasa kaishafika 90%.
Si iko hiyo 7.
Hiyo 7 ni gani? Hiyo ni sasa umekuwa forced. Hii inakaa forced.
Yes, forced.
Inakaa forced.
Situations.
So what do you do? Okay. So unashinaa kwa nyumba?
Nashinaa, okay. Kama si artwork, tuko na hoteli hapa nje. So
unakuwa
na manage kidogo.
Una manage?
Yes.
Salali.
Na manage ingi kidogo hapa na pale, cooks.
Ujua unaweza kuwa unatuambia una manage na niwe unapikanga chapu asubuhi. Hebu tuambia ukweli.
Lazima ni supervise my subordinates.
Mm-hmm.
Yes, pole tu hapa. Alafu, nakonga nini? Ini ngeo maniuliza?
Siyo, unafaa kutuambia maisha yako.
Oh, maisha yako.
How you handle your work and life.
Lakini kubalance.
Ningumu.
Oh Lord. Unajisa how? So zingine.
Juu uko kazi kabisa.
Yeah, like,
it requires most of your time.
Juu hii, isi kama 9 to 5. atunamaliza ah kazi tufunge twende sherehe
ikifika close your laptops
close your laptop hii hata uji kama time inasonga
yeah.
Unajikuta haya ni usiku
giza imeingia
giza imeingia juu ko held up to this work yeah. Okay ni very fun yeah. Unaweka tu ka podcast yako hapa
mm-hmm.
Ya kaongoa hapo unasikiza ala. Hapa
eh
yeah. Unasikiza tu hapo mangoma unaona tu time pass bila tu kujua so still then kuangalia hao utafanya sijui nini sasa ndo unaanza kukimbiza
kutoka nje
so
unasema sahi maisha ya nje kuangia ti you can't say you keep up with it as much juu sasa kazi yenye unafanya inakufanya
inachukua time
ukae yeah. Which leads me to ask by the way for a photo for if I give you my photo right
mm-hmm.
now
mm-hmm.
how long does it take for you to complete like the whole drawing process?
Okay, nategeme na sizes pia.
Size?
Yes, size of the drawing.
Mm-hmm.
Juu niko na E4, mm-hmm. E3, E2, E1, E0.
Yeah.
Na negative. Okay, hakuna negative. Sasa, kama ni hizo, mm-hmm. ukisema kama the standard one, E3, itatumia maybe 56 hours. Kubi hapo, almost maybe 3 days hapo.
Mm.
Ama 4 days, nategeme sasa na the details
yeah.
of the photo. Yeah, so technically ni hivyo. Ama whole week. Nategemea.
1 week. Yeah. So at most ni 1 week if the details are a lot.
Yeah, very massive. Na mimi nakuwa very attentive to detailing.
Mm-hmm.
Nakuwa perfectionist. So lazima ikuwa perfect.
Hebu tuambie Ben yone kama nitakupatia nguo ya graduation unique.
Mingi. Imagine, mimi naangalia mkulima mdogo ako na pesa ngapi.
Mm-hmm.
Okay, na 7,000.
Eh?
Kwa tu sawa.
Eh?
Napona.
7,000 tutafungua YouTube nayo ama tutachora picha.
Imagine nako nimepona vizuri sana. 7,000.
So the least you can do ni 7,000.
As for now.
Yes.
As for now. Before no. Nikisema wote niongeze tu skills.
Ukipanda tu kidogo shida.
Nikiongeza tu biro naongeza tu hivi.
Yeah, unaongeza 5 zingine juu.
5 tu juu.
That makes you iko fit. You iko fit. Haina aina mashida.
Itafika a point nasema, "Eh, yeah. Sasa hizi ikiendelea hivi, sitaki kufanya portraits za watu. I want to do my own things."
Sasa my own things.
Yaani my own originals. Nauza tu my own originals.
So what will that mean? Like you will that mean you taking photos of places and then coming yes. back on and working on them?
Mm-hmm. Okay.
Is that something you're looking forward to?
Okay, not taking photos of places, maybe mm-hmm. portraits of people.
Mm-hmm.
Maybe nachukua camera na kupiga ukiwa umeangalia sijui na kama umekonda na kupiga sijui umejikunja sijui mguu aje na kupiga picha.
Unataka kufanya both the photography work and then
nataka kuwa sinaendelea.
Ngoja, so you do photography pia?
Hey.
Wewe ngoja, mbona hukutuambia ati unafanya photography?
Oh, makosa ni yako.
Hey, makosa ni yako kubwa sana.
Hey, mimi ni
unatumia kamera gani?
Mimi ni basketballer. Mimi ni sasa hata hii niseme
tena. Siseme gani? Nashindwa mbona hukusema hizi vitu tukianza. Eh, wewe ni
basketballer.
Eh.
Ama okay, naweza sema cook.
Cook hiyo.
Napikanga keki, yani short napika keki.
Keki?
Yes. Ama cake chonist.
Ni wewe unapikanga ama ni
wewe?
Ni mimi,
acha maswali mingi. Ni mimi.
Unajua ni nani anapikanga? Uache uongo. Uache uongo.
Ni nyingine. Yes, najua kuchora. Okay, nachoranga. Ni nyingine. And I'm tall. That's it. Yes.
Umesema tall is part of your CV.
Ndio.
Haya basi. Apare, tose yako. Yako apare, umezidisha. Jisose, tose hiyo yo chibi.
Sindio?
Hii metoka hapi sasa. Why? Sasa mbona tunaongeza tol? Sasa sisi watu wafupi tutasema nini?
Wasi mtajieka kwa mkutano.
Salali.
Sini hivyo tu.
Salali. Anyway.
Mm-hmm.
That was a very nice conversation. Jisose sasa hii nashindo ni nini ingine ndakuuliza. Maswali zote zenye nilikuwa nimeweka hapa.
Mm-hmm.
Tumesha tumia. Hata zingine tumeongea even before niulize
mm-hmm.
zilikuwa already in the conversation, like we already led up to that, so
mm-hmm.
the last question is not on your at work. Yes. This is just a question just for you to relax your mind
mm-hmm.
and to think about.
Yes.
So if you could time travel,
yes,
if you could time travel,
yes,
where would you go to?
Okay, that's a very okay. Naweza penda kuenda to the ages of wakina Leonardo da Vinci.
Hizo. Kwa nini?
hata wakilikuwa appreciated.
Well, Leonardo da Vinci ndo alikuwa anachora kweli?
Yeah.
Sio kina Michelangelo?
Si hadi wao. So alikuwa in the same age ya painting hizo mainzi.
Eh?
Eh. Yeah.
Salale.
Ai, walikuwa famous mbaya.
Salale. So okay then who can you say is your top mentor when you sasa of course utaipatana nao kama sasa akina Da Vinci, is it Da Vinci, mm-hmm, Michelangelo, mm-hmm, ama wengine alikuwa anaitwaje? Huyu mzee alikuwa anaitwaje? Huyu mwenye alikufa akiwa pua.
Mgani wa tena?
This guy who's okay, known. So Socrates apana, si Socrates ni philosophy.
Uh-huh.
Anaitwaje?
Mbona huyo sasa huyo umesahau?
Huyo sasa apana. Who's your like mentor, like unangalianga picha zao hata kama ni paint work,
mm-hmm,
ni nani who inspires you?
Nasema tu Leonardo. Je, yeye atuwakia kazi kwa?
Ngoja, Leonardo was drawing more of, ni ndo alichora the body?
Yes, niyo, the anatomy.
Yeah, but that one was
akina Mona Lisa.
Ngoja, Mona Lisa was done by Leonardo?
Eh, hey, kwa ina nyingine?
Ni yeye kweli?
Eh, hey.
Pana wewe.
Ni nani? Kimenyi.
Siyo tikigaya ni Kimenyi. Hata siyazi sema juu sasa. Ndaza siwe ndo una jezi mambo. Misi mtu wa okay, artwork.
Sijui kama ni correct, lakini I guess ni.
The one I know, hata hiyo ya Leonardo kuchora, mm-hmm, like the anatomy,
mm-hmm,
nilijua juzi. Nungwa tunapitia kitu Twitter nikaiona. Mm-hmm. But anyway, so umesema unaweza taka kuenda huko. Iyo time.
Iyo time ilikuwa.
Uweni hiyo wakati hakuna Instagram, sasa followers, utapatika nani?
Okay, be that true.
And that would mean then your work would like, sell.
Lakini unaona kama saizi wali make impact. Hadi yeah, saizi tuna.
Bado hiko, eh.
Wali make a lot of impact mbaya sana.
But don't you think that impact is because, mm-hmm, at that time, social media wasn't there?
Yeah.
Like, everybody was doing their own things, mm-hmm, at their, unaona, mm-hmm, at their particular time. Sayi hata sisi tunajua kuahusu,
yeah,
juu ya social media.
Yeah.
Juu if kama watu wa Western world aange kuwa, akunge kuwa na social media, we wouldn't have known that in history,
mm-hmm,
there was some people who were drawing,
yeah,
and they made these kind of photos. Mm-hmm. So then that will actually mean either ni hiyo picha inazunguka throughout the world ndio muone hii picha ilichorwa, yeah, sijui nini, but yeah, now it's much easier because sasa wewe wamayo kuchora kitu hapa upost kitu alafu upate likes, upate shares, upate, yeah, reposting hizo vitu zote, yeah, then somebody utajulikana, yeah, and yeah, they don't have to come to Kenya to see
wamayo. Sasa imagine hizo enzi hakukuwa na hiyo kitu. So the amount of kujituma ilikuwa aje?
Lakini sasa si labda walikuwa wanajulikana tu kwa kijiji yao.
Hadi kijiji. Ai, hao watu walikuwa.
No, walikuwa wanajulikana kwa kijiji.
Prince akuja umchore sijui akikula sijui nini poka hapo.
Sasa sio ni after, like many si years after. Later.
Si many years after.
Ngoja nitafuta mbona ya jina yao jamaa ikuje. Jamaa. Anyway, nitakumbuka baadaye. Mm-hmm. Hii itaniudhi. But anyway, thank you very much.
Mm-hmm.
It has been a pleasure, Wamae.
Yeah.
For doing this with you. Oja kwanza, hata sijui kwa nini namaliza. Jana ulipost video.
Yes.
Are you trying to get into videos, doing content on videos za streets? Ama tu ilikuwa tu wewe ulisikia tu juu kuna iPhone.
Lazima okay. Si watu wengi wanajua niko nayo lakini nimetangaza,
yeah, ita we quality inajulikananga kutoka kwa umbali. Wewe niambia hiyo ni Tecno.
In Itel.
Yes, kwa Itel. So are you thinking to get into that kind of content or it's just a hobby?
Sasa nataka kuingia videography,
uh-huh,
more so cinematic.
Yeah.
Ni kitu napenda sasa. Kwanza sasa ndio napenda sana.
Unajua hata wewe umejichomea. Ju sasa kila mtu ashajua cinematic uko na iPhone gani. So cinematic, so you want
kwa Google.
So you want to create, is it long videos or just short clips of places and how people just doing their business, ama unataka sasa ku create scripts unatengeneza mpaka short films? Ama ni gani? Wewe unataka
hapo umeniguza. Short films.
Wana kutengeneza film.
Yeah. Kwa sasa hizi kwa YouTube channel na drop when? Monday.
Nini?
Short film yangu ya kuchora.
Oh, ya kuchora.
Hii ni ya kuchora.
Eh.
Sasa iko storyline.
Uh-huh.
Ya kuchora, mm-hmm, inakuja.
Ah, so lakini ya kuinvolve watu. Ati sijui watu wanaongea au sijui nani ameibiwa kuku hapa nje. sio hizo.
Ah, si hizo.
Oh. So it's more on your artwork.
Yes. My process ya vile nachora.
Makes sense.
Okay, more so nimetoa the inspiration through a certain guy anaitwa Gaux.
Yeah.
Sijui kama unamjua.
Sijui. Eh, mimi
zana. Anakuanga. Eh, yule jamaa. He's only 22 years.
Yeah.
Hey. Skills zile ako nazo. Oh Lord.
Sasa za picha, za kuchora ama za kufanya video.
Anafanyanga art.
Yeah.
Na anajulikana sana sana na video zake.
Sana.
Si art, video.
But anyway, content is a good, a really good way of just selling yourself. Jo, hata mimi jo. Mm-hmm. Hey, ningekuwa na simu yako. Sasa hata zingekuwa ndani ya nyumba. Ningekuwa nazunguka juu.
Huko ni Juja. Wewe.
Nini hakuna mtu anaweza jua. Wow. Juja ni kwani Juja ni kubwa. Unless utuambie Saidi. Hii Saidi yenu labda ndio kuna wezi. Kwetu hakuna wezi.
Niko na police fulani nimemlipa tu pala niangaliange.
Ala,
just security.
Wewe kwenda huko. Umepata pesa hivi mpaka unatuchocha hapa. Umelipia security. So you're actually thinking of not even thinking, you're in the process of doing content.
Yes.
Nah.
I'm kind of liking the process, bano.
Inakubamba?
Hivyo ndo unasikia.
Nani anakueditia hizi vitu?
Si mimi.
Una edit na app gani?
CapCut.
Of course.
Ama wanda share CapCut. Iko ingine sijui ni tangu aje.
Sana.
Da Vinci sijui, da Vinci what? Tu kama mesao jini.
So umesha, hata ushafanya research.
Yeah. Ushafanya research.
Sala. Anyway. Thank you guys. Thank
you. Ndio nipate wapi?
Hey, go ahead. Wewe,
si ndio unaenda
kusema.
Takunyonga.
Sasa unanyonga yani. Hey, haya basi, sell yourself. Sell yourself. Jesus. Ni unaona
ni kama.
No, it was somebody. It was somewhere preparing to
kwa kisogo hapo tu.
Ilikuwa hapo mbele. Ilikuwa hapo mbele. Anyway, tell us where can we get you?
Okay. They can get me. Instagram. YouTube, yeah. TikTok. Okay. Instagram ndo sana sana kuanga.
Yeah.
As Wamaike. That is WAMAE _ K. That is Wamaike. TikTok but the same words. The same name. Yes. Alafu YouTube as Wamai Arts. Peke yake. Facebook niliacha na wao walinipatia character development.
Aje sasa. Kuna mtu alikuibia?
Hapana. Eh. Sijui hakiwa lakini kupata customer huko nilimwaga machozi.
Au kupata customers?
Hai, customers party huko bana.
Wala uko sure?
Watu wa Facebook nilafanya nini?
Facebook wana kwangu, unajua uko ndio
marketing.
Facebook
ndio wako, wamanyanyizo wako huko.
Ay. So unasema hawakujia hatu wako, wanakujia vitu zingine?
We, hii ni maneno yako.
Sini wao umesema wanyanyizo.
Mbona
unasema wanyanyizo?
Anyway, si wao ndio
wako na pesa.
Na hao ni wana relocate, sijui shida ni gani. Lakini itarudi tu.
Itabidi umeanza kulipia paid ads. But anyway.
Umesema
tukutafute @wamaike.
@wamaike.
Ah, very nice, very nice. Hata Miss Day kufollow, acha nikufollow.
Oh Lord. Na hata wewe
enda huko.
Wewe.
Si nilifollow hata mimi na kwanga wa kwanza hata kuview ukipost tu. Ukipost tu. But anyway.
Lazima violence.
Sasa sikia anyway. Anyway, thank you very much, Wamai. Sasa hiyo okay. Mbona unaweka Kevin nyuma?
Sasa wewe. Unastagaza mbona mimi Kevin?
Watu wa Kevo tunawajua. Tunawajua
vizuri.
Mbona umetoa?
Yaani
ama hiyo tu ni hiyo ni jina yako.
Wewe.
Unasikia tabia ya Kevin?
Sasa na hiyo. Yaani wasijue ni karaoke Kamau. Yaani wasijue ni nani.
Kiprop. Anyway.
Keep kimimi. Yaani
ni kujificha tu. Bora tu wajue ni
Wamai. Yaani mimi napenda kama African name sasa nilianza na Wamai.
Wawaba.
Wawabas, Mawaters.
Mawaters.
King of Waters. Aquaman.
Maka Aquaman.
Aquaman ban.
Sala. Mbona hujai mchora?
Mimi ndajichora.
Sasa si unamchora. Ya rasko nimeiona. But anyway, thank you very much for coming to The Cordial Podcast. Asante sana. Umenijenga. I hope pia my podcast itakujenga jiwe.
Nashukuru.
Lazima tujengane.
Nashukuru sana. It was fun.
It was fun?
Yes.
Mko sure?
Yeah.
Salali.
Tumecheka the whole time.
Tumecheka, yeah. That was nice. But anyway, thank you very much for coming in. It has been a pleasure. We wadao, situpatane. Tupatane.
Watu wa follow. Niku follow ama wanafanya nini?
Wa subscribe.
Wa subscribe na wa like.
Na wa share.
Na waweke kwa playlist.
Hey! Acha tuzime hii kitu. Sasa huyu ameanza stories zingine.
If you've enjoyed today's episode, be sure to subscribe to the Cordial Podcast on your favorite podcast platform, and don't forget to leave us a review. Your feedback helps us improve and ensures that we continue to deliver content that resonates with you. If you have a question or a topic you'd like us to explore in future episodes, reach out to us on our social media handles, and we'd really, really love to hear from you. Before we sign off, I want to extend a heartfelt thank you to our guest for sharing their insights with us today. As always, stay curious, stay informed, and stay inspired. Until next time, this is Mungai Kawongoi signing off. Take care, and I'll catch you on the next episode of the Cordial Podcast.